Pi. Bl. Pi. E bana si na time na watoto niko raise kus pambania ndoto walifi mba time niko rocko
asapona pona 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 pona
taganda na nini asapona mazo kunijali nini
nilikuja na maneno wenzangu wakakuchapa mabauni
sino kajijua nini sio lepo zangu chakufosi nini
kazi janga kujichanga nisake pesa nishimike mjini oya
akukunitaka barida kwanza lile nilipezi gani la riba
nige kwendekeza geiba kweni nyonya dam 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 dam
kwanza tushare 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 gubula wapasukaji oya we tushare tushare kisikia stendo jiwa paparazi oya wana tushare tushare
tushare
ile gubula mapenzi oya wana tushare tushare Bona kupanda mnazi
Ndo tusha left evo
Mina wanangu tusha left evo Atutaki bembele zana Mina wanangu tusha left tushare
Nile kundu walafu nda long long Chezo man man Napenda mtu yeyu po system Mala kumi kula dom Vanish esteem Staki love niku cheesy mala vida
Aku kunitaka barida Kwanza lile nilipese gani la riba
Nige kwendekeza geiba Kweni nyonya dam 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 dam
Kwanza tushare 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 Grupu la wapasukaji Boya we tushare tushare Kisikia skendo jiwa paparazi Boya wana tushare tushare
Tushare
Tie gupu na mapenzi Boya wana tushare tushare Bora kupanda mnazi
Yo tushare FTVO
Yali respect jina usipende kupima Mina wana kulebo twalipia bima Ukile tathara una ukimu utapimwa Ukituchora weji mura mamina
Yali click crack a koko Mina wana kutuna kesha popo Wambie mafia mabegana Kitisha tia dole la macho Yali click crack a koko Mina wana kutuna kesha popo Wambie mafia mabegana Kitisha tia dole la macho
Pizzo Pizzo Bali baba bali Bacha ya mawaji Utawa Misi nilo
Balchi